Mungu ananilinda. Napita mwaka la corona ikanimaliza ikamaliza kama mwaka ingine sasa ni nusu. Na hivyo mimi bado nitaendelea. Mungu ananilinda. Napenda watu ndio nakaa hivyo kwa maana Mungu na Mungu ananilinda. Na vijana wangu wote wananipenda. Si unaona vile wananisikilia? Yeah.
Blessings follow me, big money follow me, heartbreaks don't follow me, no, no. Good vibes follow me, real friends follow me, and sickness don't follow me this year. Mwaka ni wangu, oh, ni wangu, aga nani ni wangu, eh, ni wangu, mwaka ni wangu. Tapa juju, haya, 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 nitapa juju, haya, 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 nitapa juju. Tuna walk na ubaya, bad energy stay far away. I got a prayer on fire, may blessings come my way. Tuna walk na ubaya, bad energy stay far away. My prayers on fire, my prayers on fire. Oh this year, what am I gonna do if you hold me? Yeah, it's a wicked, 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 wicked this year. Nikumoto this year. What am I gonna do to put me down? Yeah, 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 yeah. It's a wicked, 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 wicked this year. Eh, hey, mwaka ni wangu. Oh, ni wangu. Aga nani ni wangu. Eh, hey, ni wangu. Mwaka ni wangu, yeah. Oh, ni wangu. Nina imani ni wangu, yeah. Eh, hey, ni wangu. Nitapa juju. Haya. Haya, haya, nitapa juju. Haya, 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 nitapa juju. Blessings follow me, big money follow me, heartbreaks don't follow me, no, no. Good vibes follow me, real friends follow me, and sickness don't follow me this year. Nitapa juju, haya, 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 nitapa juju.
Alexis on the beat.